kuchanta juta kama nikikuta unanitania. Mana moyo wangu nimekupa weke. Mimi ni mfungwa tena mjinga, nimejileta gerezani tena sikuwaza nitakuwa mateka. Najua ulinizungusha sana, sijali huo ni mambo ya ujana. Kukupenda wewe sijuti, maneno yalisemwa mengi sana, kuna wakati nilikata tamaa. Kukupenda wewe sichoki,
moyo mashine,
ila majibu ya upendo ulishakosa.
Acha waseme
nimekupendea nini,
moyo mashine,
ila majibu ya upendo ulishakosa.
Acha waseme
nimekupendea nini. Nanituma upendo uko nje ya maneno, ila vitendo. Kama bubu akipenda atanena vipi kwa maneno, pasi na vitendo. Kiziwi hata ukimwambia na kupenda wala hasiki, ila vitendo. Wewe sijui sababu za kukupenda, siwezi sema ila utaona. Najua ulinizungusha sana, sijali huo ni mambo ya ujana. Kukupenda wewe sijuti, maneno yalisemwa mengi sana, kuna wakati nilikata tamaa. Kukupenda wewe sichoki,
moyo mashine,
ila majibu ya upendo ulishakosa.
Acha waseme
nimekupendea nini,
moyo mashine,
ila majibu ya upendo ulishakosa.
Acha waseme
nimekupendea nini.
Mujini kipenzi, sirani shilingi baby. Kupendana zamani, ndo wanavyo semaga. Wazuri ni wengi, ila uongo mwingi baby. Wakisha vyo na vya ndani, basi wanakumwaga. Ndo mana, ukichelewa dukani, mieka moyo kanda ni dunaga. Mangi jirani akakuanga kilo ya unga. Oh oh, baya zaidi sina kazi na kosa sentano kipande. Bora ni kuweke wazi ya nini ni kufiche kiambe. Tumeumbiwa shika maradhi ndo chanzo paka wengi wadange. Niweke wazi ni kipi kinafanyo repay. Tell me baby love. Unanipenda ingalisi na doho.
Niambie.
Oh, basi niambie.
Oh,
tell me baby love. Usije nitenda ukaniumiza roho. Sikuzi magari ya wakongo, mapesa mara nyumba mbezi. Usinichanganye na ubongo ni date kisa mapenzi. Sije kuwekea numba, umenipendea rumba. Bibi nikija kuduna. Oh oh, usije mgezea puna, ukaniachia ngunga. Wana kumendea chumba. Oh oh, baya zaidi sina kazi na kosa sentano kipande. Bora ni kuweke wazi ya nini ni kufiche kiambe. Tumeumbiwa shika maradhi ndo chanzo paka wengi wadange. Niweke wazi ni kipi kinafanyo refer. Tell me baby love. Unanipenda ingalisi na doho. Tell me baby love.
na weka sauti kwa speaker, nipate umeawada. Mara simu inaita, jina lako twa akisema, mama yuko kitandani, kama si wa leo wa kesho. Na kupona sizani upate japo neno la mwisho. Nina mtoto wa kike, nyumbani wananitegemea. Mdogo wangu wa kike, ari dunia lishagolewa. Tizama jasho langu mnyonge, kipato hakikidhi mahitaji. Napiga moyo konde, therapy mora ndo mpaji. Matatizo,
matatizo, yatakwisha lini? Matatizo, kila siku.
Imani peke ngao yangu. Mbona nisha sali sana ila mamo bado safarani. Mama kanifunza kikabira, ikunde sana haimi yangu. Tena nijitume sana, ndavya watu nisivitamani. Hata mupenzi lonae, najua siku wate nikibia. Itanteza yendo mbozo, zilengo jekesho barae. Hata zichoka kuzivumilia, anakosa tamatuzo. Ona, nadaiwa kodi lipopanga, nashinda roti nikiranda. Shapigia roti kwa waganga,
wapuhisi na roma.
Nikauza maji na kalanga, nikawa dogi kwa viwanda. Ila kote zero ni majanga.
Mtindo mmoja,
nina mtoto wa kike, nyumbani wananitegemea. Mdogo wangu golewa. Tizama jasho langu na nyonge, kipato hakikidhi mahitaji. Napiga moyo konde, therapy mora ndo mpaji. Matatizo,
matatizo, yatakwisha ndewe mola. Matatizo, kila siku.
Jamani mtu kiliza.
Matatizo, yatakwisha ndewe mola.
Matatizo, yatakwisha ndewe mola. Macho yake yenye mvuto ni kama nanita. Mwono mwavo ngata kundi nanita. Mnowe, kiono nazinazi ya navokati. Mnowe, she started blowing kisses hard. Kata mwenye neleka sema inista ujuo maesta. She's in a way, masisi mama tuche. Kisara, kisara, shike mpushike. Kisara, kisara, mama mcheza. Kisara, shike mpushike. Kisara, kakusinya. Kisara, yeah. Asema, mina mpango na we. Wala usiwe na kiwe. Hapa kanya mwenye, ila naomba nyiwe na we. Siku kama huo, na kuitaji. Sijui kutaja na nani. Ila nomba uwe nami. Uvuto kigogo, kigogo, kigogo. Hatumula chapo mandondo, mandondo, mandondo. Taza buruka ruka tu kibobo, kibobo, kibobo. Sema yeye, I'm a classic man. Nitu is a gentleman. Mbona asume, tusije poka na jasho man. Na I'm a classic man. TV can eat a gentleman.
Inakupa roo. kitu changu, sitokubali uniharibie. Chunga sana na mama changu, vikao vya usihudhurie. Wewe ndo roho yangu, yeah. Furaha ya mume mke wangu ni kudekezwa. Unanichulia, sijeteleza. Niamini takuenzi hadi jeneza. Sitokuibia, ha, lazizi wa roho yangu. Nikikosea usinifiche, niweke wazi usilalamike. Kwa ajili yako niridhike, ha, nina huficha siri za ndoa yake. Binadamu tuko kamili, kila mtu tabia yake. Wala haoni raha si tunaendana, tunaficha siri zetu kwa ulawama. Wala haoni raha si tunaendana, tunaficha siri zetu kwa ulawama. Nikikosea usinificha, niweke wazi usilalamike. Kwa ajili yako niridhike, ah.
Kupenda mimi, ndo maana natamani pasa mimi, anacho pasa yeye kutunze.
DJ Lighter.
Kizunguzungu, anaye kupenda kikweli umoni wa mana. Kizunguzungu, kizunguzungu, anaye kuonga mapenzi unamona mpuzi. Kizunguzungu.
Vituko unafanya kuhu. mapenzi.
Let a wine, let a dish, come a marathon. It's a holiday.
tatara. Yeah. Naitwa Ramji, naitwa nani? Wewe unaitwa nani? Hivi unatoka mtagani? Wewe mtagani? Hivi wewe mwana wa nani? Wewe mwana wa nani? Tenda wote umekwaga wapi? Wewe umekwaga wapi? Naomba usinipe kisogo, nataka nifungue wangu moyo. Wewe ni namiliki gari na sasa lipo gereji kidogo. Attention, attention, baby, can I get your attention? Mi sinubaya, just wanna give you some love and affection. Sijuwe nako wapi, ila naomba niteme na wewe. Nina megi, inataka niseme na wewe. Sijuwe nako wapi, ila naomba niteme na wewe. Nina megi, inataka niseme na wewe. Nataka seme na wewe, kidogo seme na wewe. So baby please, so no tan. Na maisha tusema si utan. Unanimaliza mama. Watu fan, wanna die. Nikuwache kunatoka na fulan. Mbona bila bila mama. Tuna nyumbani, dada meanda kachori nile nawe. Kisha maishani, palilishi birikana ikiwa nawe. Au pako bichi, tupunge upepo wa bahari. Mombasa Malindi, tukale zo kachili jamani. Mama Tanzania wapi, ila naomba niteme nawe.
Niteme nawe.
Nina negi, inataka niteme nawe.
Oh mama.
Rangi yake chokoleti, ashaniweka kwenye neti. Tabia zake ziko seti, nimemupata wangu malkia. Rangi yake chokoleti, ashaniweka kwenye neti. Tabia zake ziko seti, nimemupata wangu malkia. Usipende pende cheza,
haichezeki.
Popote tutakwenda,
bila visenti.
Nisha kupenda mimi,
wengine feki.
Sema unataka ni, unataka ni. Usipende pende cheza,
haichezeki.
Popote tutakwenda,
bila visenti.
Nisha kupenda mimi,
wengine feki.
Sema unataka ni.
Sikopeshi
ukizima, fanya kama unavukata keki. Ushazima, fanya kama unavukata keki. Ukizima, fanya kama unavukata keki. Ushazima, fanya kama unavukata keki.
Oh baby boo, napenda ukisonga kwangu. Unafanya moyo wangu utulie na tena
you.
Umenionyesha tu njia na shame nifanya niko here. Baby boo, napenda ukisonga kwangu. Unafanya moyo wangu utulie na tena you. Umenionyesha tu njia na shame nifanya niko here. Let you lisiwe ushuda. Na kombo siwe kama Delilah. Ukanisaliti kwa wanafiki, penzi letu lisibaki ushuda.
Siwe mama.
Na kombo siwe kama Delilah. Ukanisaliti kwa wanafiki, hivo usipende cheza,
haichezeki.
Tupote tutakwenda,
bila visenti.
Nisha kupenda mimi,
wengine feki.
Sema unataka nini,
penzi siko peshi.
Usipende pende cheza,
haichezeki.
Tupote tutakwenda,
bila visenti.
Nisha kupenda mimi,
wengine feki.
Sema unataka nini, baby.
Oh, ukizima, fanya kama unavukata keki. Ushazima, fanya kama unavukata keki.
Kama energy.
Ukizima, fanya kama unavukata keki.
Kama energy.
Ushazima, fanya kama unavukata
keki. Koko nimekwama, soko la pombe lazima utalewa. Roho yako ya pili. Tena kwako siami mama. Wala sijachelewa, unaniendesha akili. Come and take what you like. Iwe biringanya au keki. Usiseme utaki. I got to love, sio fake. Come and take what you like. Iwe biringanya au keki. Usiseme utaki. I got to love, sio fake. Unanipandisha mori kama saini. Ongeza sukari body kama change. Choka migori 29. Sisemi tena siku mbili. Unanipandisha mori kama size. Ongeza sukari kama change. Choka migori 29. Sisemi tena siku mbili.
Oh baby, pull up, pull up.
Maringo, baby, see you watch your Maringo. kawaida wa president. Unataka kakitu, Mungu ndiye wa kakitu. Sita kudanganya, danganya, danganya, danganya bu. Mutoto wa Mungu, pesa makaratasi, yeah. Oh, 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 maringo ya nini. Oh, 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 maringo ya nini. Si uache maringo, hey, baby, si uache maringo. Si uache maringo, hey, baby, si uache maringo. Uache maringo, baby, si uache maringo. Uache maringo, tupa maringo, lenga maringo. Nakufuata usiku mchana, silali. Njoo utulize mtima wangu, silali. Njoo unitulize mtima wangu, baby. Wamezingua moyo, I wanna be with you. Marafiki wangu wote watakudanganya. Unipe kisogo, utafute tena umeleta maringo.
Baby boo, wewe wa moto.
Aye.
Jo
tucheze calypso. Penda inama kanyaga. Na kama unapenda banana e. Mweza kumi kwako yaga yaga. Katoto kameiva embe dodo. Yani katamu chapo dondo. Natamani ni mpige hata mboko. Ila napenda kushika iki boko.
Gona, gona. Katoto gona gona gona.
Chimba e,
chimba.
Zile miuno za Shakira,
chimba.
Kikongo Kongo Fali Pupa,
chimba.
Kanda Bongo yondo sister,
chimba.
Chimba e,
chimba.
Zile miuno za Shakira,
chimba.
Kikongo Kongo Fali Pupa,
chimba.
Kanda Bongo yondo sister,
chimba.
Aya gona gona gona,
katoto gona gona gona.
Anabongela nundu, akitembea, mwendo wake aste aste. Rangi yake kamzungu, ukimuona lazima ya kudondoke mate. Anavyodatisha madonga, na mabaro baro. Ukijiliza eti unataka pona, mpaka uonge majero jero. Toto high class, nyele singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga. Yani toto high class, singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga. Toto kibogo, ah, kibogo. Uyu toto kibogo, kibogo. Yani kibogo, sijamuona kama yeah, yeah, yeah. Yani kibogo, sijamuona kama yeah, yeah, yeah. Yani kibogo, sijamuona kama yeah, yeah, yeah. Yani kibogo, sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kiboko. Itadunga suti na tai, nimfuate nimnongoneze. Mwambie yendo na dai, ananipa mima wenge. Toto laki nai, robari. Uswazi kote yendo ametawala. Sioni noma yani mbwana sobari. Akinipa sika tai minakwala. Figa kamjaka yani bala. Nyuma, rigi rigi. Kwa shanga kiuno ninasimama. Wima paka alfajiri. Figa kamjaka yani bala. Nyuma rigiri. Kwa shanga kiuno ninasimama. Wima paka alfajiri. Mtoto high class, nyele singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class, nyele singa singa kimanga. Yani working class, bila kusita nango wananga. Toto kibogo, ah, kibogo. Uyu mtoto kibogo, kibogo. Yani kibogo, sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kibogo, sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kibogo, sijamuona kama ye, ye, ye. Yani kibogo.
Nitafanya harambe, nikupandisha ndege. Ukawaone wazazi nyumbane, watu wangu wakuone. Nitafanya harambe, tuchome kambuzi na ngombe. Nitafanya harambe, dunia nzima ikuone.
DJ Lighter.
Harambe, harambe.
My heart belongs to you, and your heart belongs to me. Baby, come, come, how to poromoka, poromoka, tum, tum. Baby, come, come, how to poromoka, poromoka, tum, tum. I travel down the streets, I seen a lot of teens, I seen a lot of women, but more than you quack on wanataka this, wanataka that, wanataka mina mini wewe tu, baby. So, nitafanya harambe. Nitafanya harambe,
harambe.
Nikupandisha ndege. Ukawaone wazazi nyumbane, watu wangu wakuone. Nitafanya harambe, tuchome kambuzi na ngombe. Nitafanya harambe, dunia nzima ikuone.
simu nikipiga stress na kupiga nga na hata maybe kuniplay unaniplay on unanicheza nga
mina saka hela le kipenzi nisije kukera na kuenzi
nyumba maji yote nimelipa na mavazi uzidi umbika na nikunja sura kunitisha ona penzi lako limekwisha
baby tende pole pole acha nikikosa pole pole baby kwako nimekole kolea acha nikikosa pole pole baby baby tende pole pole acha nikikosa pole pole baby kwako nimekole kolea acha nikikosa pole pole baby
hey, hey, hey. Oh.
Kunyimbia karupia ipunguzie mawa Tuwani mzio zinitowe jambo Inaumiza na Sinaomba uwe na mi I miss your touch Na kutamani
Nyumba maji yote umelipa Na mavazi nizidi umbeka Mda wako ndio utaniridhisha Penzi langu kwa kwa lezi kuisha
Baby tuende pole pole Ati nikikosa pole pole
When you want to check it, girl, you know I love you yeah. I lose myself when I look at you Monday to Sunday, I locate you When I walk, I can't separate you Napenda your smile when I rotate you Shape like a calabash Every time you pass, I go mama ma Watabonga leo si kwa talala Baby, I go make you my lover, val
Ay, galeche You know I'm falling for you
Galeche
Mama
Galeche
ah.
Galeche
Ay, galeche
Galeche
You know I'm crazy for you
Galeche
Mama
Galeche
nah. Ananga inshu na makeup Rangi yake choko yeni wakanda Anapenda kula sima kwa mlenda Ananga sira mina yetwa endana Namna this
Anago sakata
Namna that
Amini kamata
Bina mewaka
Yendo na wakata
Anavyo kata
Nabaki na shanga
Shashanga kalabash Every time you pass I go ma 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 Watabonga leo si kwa talala Baby I go make you my lover van
Ay galeche
Ay galeche
Galeche
You know I'm falling for you
Galeche
Mama
Galeche
ah.
Galeche
Ay galeche
Nakosafaham kila ni mwanapo
Kaleche mejawa na mahaba
Nakosafaham kila ni mwanapo
Kaleche amenipa dumba
Nakosafaham kila ni mwanapo
Kaleche mejawa na mahaba
Nakosafaham kila ni
mwanapo Kaleche No fire baby
Kaleche
I give it to me baby
Kaleche
I give it to me lady
Kaleche
Fire